Langala Pumalentava Langala Pumalentava Lashona Lentava Langala Pumalentava Langala Pumalentava Lashona Lentava Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namhlanje sikobidi ekezi lampo izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala sixoxele linye lamapholisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekhezi, ukuthi amapholisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma nje ngithi kwi-province yaseKwanda, ngoba kuyicala elingaphezu kwe-Magistrate Court elidinga i-Regional Court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza District emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s, early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's, ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamiseka othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela, uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele ntaba. Kuke kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa, noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi, kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana, hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzane mpela ababili ngabala lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane, babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlwengule omunye, sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi, phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la, kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahle hlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la, noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle, kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini, labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto, noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye, kodwa ke akusingumuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yako Sihayi kobhidi la. Yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi thina sikwi district Matobo, futhi emaphethelweni eMatobo sosiya ngapha ekugcineni impela, ngoba thina sakhele iBotswana. Yikho ke iMguza isibulawayo north, and then thina we are bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulo muzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo, asithi nje cishe unyaka. Kodwa ke cha, ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo, cha kuphelele lo muntu. futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela impela umuntu engabe eyinkonkoni yini ngokucela ngoba kunalabantu ababuye babezinkonkoni lapha laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe ngwenya siyabonga
angibonge mhlonishwa
Umnumzana Sihwete Ngwenya, lipholisa lesigaba sakobidi emangweni wekhezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri